dad badan waxa jiray cada moodan cudur iska fudud oo qandho iyo finan yar yar leh kadibna iska tagaya hase yeeshee dhakhaatiirta waaweyn ayaa aragtay taas ka duwan qaba sida Anthony Fauci oo ka tirsan macadka caafimaadka qaranka ee Mareykanka.
Measles is not a trivial disease. If you have a measles
cudurka jadeecadu ma ahan cudur sahlan haddii ay jadeecu dilaacdo tiro badan oo dad ah ayaa xaalado daran ku imaanayaan.
Portion of people are going to have serious complications.
Jadeecadu waxay keeni kartaa dhaawac joogta oo maskaxda ku yimaada ilmaha indhaha iyo dhagaha ayay tiri kartaa wayna dili kartaa. Dr. Peter Hattis waa madaxa qaybta tallaalka ee cisbitaalka caruurta ee gobolka Texas.
In the pre-vaccine era, before we had the measles outbreaks, we had about 500 kids die.
Xilligii tallaalada kor waxaa jiri jirtay in ilaa 500 oo ilmood ay jadeeco ugu dhintaan Mareykanka sanad walba, sidoo kalena 50,000 cisbitaalada loo dhigo.
And 50,000 hospitalizations.
Badi dadku waxay cudurka kaga bogsadaan 2 toddobaad gudahood hase yeeshee. Dr. Flavia Bisteri oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in raadku uu sii jirayo.
Acquires measles, even in a country like the United States, he can have complication of measles that can be deadly, like pneumonia.
Shadeecadu waxay keeni kartaa cudurka oo fureenka, difaaca jirka oo hoos u dhaca xilliga caabuqa kadib. Marka ilmuhu uu tamar darnaanayaa, waxaan u nuglaanayaa xanuunada kale.
So the child becomes weaker and more susceptible to other infections.
Hindiso ama qof ayaa ku filan inuu fayrasku ku faafa hawada hal qof ayaa qaatin kara ilaa 18 kale qof kasta oo kuwaas ka mid ahina koox kale ayuu gaarsiin karaa iyadoo uu sidaasi ku faafayo. Jadeecadu waa cudur si weyn u faafa iyadoo 90% dadka uu gaaro ay fayraska qaadaan in horey looga tallaalay amaba inay cudurka qabeen mooyaane. Kasta koo in dabayshu ay qaado fayraska jadeecadu waxa uu muddo 2 saacadood ah ku sii noolaan karaa handarabka albaabada miiska amaba dusha alaabada kale taabasho ayaanu ku filan inuu qofkaasi qaado. Dr. Hope Scott waa dhakhtarka caruurta waxayna isku aragtaa inay nasiib badan tahay maadaama aanay weligeed arag xaalad cudurka jadeecada ah.
Waa cudur si aan la malayn karin u faafay. Caruurta uu ku dhaca aad iyo aad bay u xanuunsadaan, waana wax weyn in cudurka jadeecada la isqabadsiiyo ama la kala qaado.
Calaamadaha kuwad ee jadeecadu waa diif, qufac iyo qandho ay la socdaan finan cascas oo jirka oo dhan ku faafa. Markii finanku ay fidaan, qandhaduna cirka ayay isku sareertaa. Qofka uu cudurku haleelay waxa uu fayraska si fudud ugu gudbin karaa dadka kale 4 maalmood ka hor intaan finanku soo yaacin. Jadeecadu ma aha cudur caruurta uun ku dhaca ee dadka qaangaarka ahina way qaadi karaan. Ururka caafimaadka caruurta ee American Academy of Pediatricians ayaa dhakhaatiirta ka codsada inay la shaqeeyaan waalidiinta ka cagajiida in caruurtooda ay tallaalaan. xarunta caafimaadka caruurta ee Reston oo ku taala gobolka Virginia ayaa waalidiinta u ogolaata in ilaa xilli ay dib u dhigaan xilliga tallaalka caruurtooda.
Waanu la shaqeynaa qiyaastii ilaa ilmuhu uu ka gaadho 2 sano iyo waxoogaa. Haddii ay diidaan inay xilligaasi kadib ay ilmaha tallaalaan, waalidkuna aanu haynin qorshe, waxaanu u sheegnaa inay xarun kale raadsadaan.
Ma jirto daawo baabi'in karta caabuqa jadeecada. Daaweynta ugu wanaagsani waa inaad qaadatid 2 mar oo tallaalka jadeecada ah. xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee Mareykanka ayaa ku talisa in ilmaha daawada kuwaad la siiyo markii uu 1 sano gaadho, talabaadna la siiyo inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 sano. 2 mar ee daawada la qaadanaya ayaa keeni kara in 97% ay dadku cudurkan ka badbaadaan.